CKMusicPromos.com.
Another G Shorts Entertainment.
This is what I'm
gonna
do.
Listen, yeah, I started from the scratch, gonna talk damn ya pakali. Nefina bakunga wadi waka pali. Just to who? Nela wula tamu sokola, molekula mumano tamu mona na isokola. Tabatu sanga, ufile wa yempanga. Because na ya haingo ulile mamushanga.
Yeah, yeah.
Awe kad fa ulila 15, we pa kufika pale voya wa shadrika sanda. Yeah. Amandeleted, but flagile imaya. Nkadi penokchila pali gelo ya imaya. Ndi nshimbinga konga maniwala, mwila pala nyara unbana ya mahangwaya. Chila ndafeni ne hip-hop rap seva. The power rap o unka fiani ne wene jseva. Yeah. Kalubula kwe suvanji tat save. Jasoda wana mashiku tuve na best shape. Yeah. Ni offset nge tamuri na maninja. Nde kwa ni shock somo kamwele samwali linga. Baku mkosha nge botoro ya mirinda. Saka maji shots
kufala bali jimba.
Subilo ni kabote neva pampa mwechumela. Chafya misha marapa ni webo balelo lila. Ando fuko zitaba swila kwa makote pela. Bonsa batu pampa mwama dabo njongo toba pela. Tetu tuzange ni kupula sente. Na tempilo kurapa ni shuli kupula sente. Yeah. For buzz wambo kule stamo. Kule fipanga kwa tudi wachi kukuma shempa. Yeah. Ndi wachi mwela ngomwela upemo. Tamo na twari mani ngomwipo haba shtemo. Yes. Daba tumekela ni gabala tutemo. Takwa bataya mashuru tuwela na tutema. Kano chikuwa manshu pepe kama deko. Nsha pwane na kalale mkutemba findeko. Nabe na tumpa tuwa mani ngamudepo. Padi audio musika na karimoni geko. Tamu tutinyo mabloela kumwela. Batusa pa ground tatuli bakunyela. Ifo pa mic twari mani ningo musika tuwa na talent solo tatula umfika nisha mwepom tatuwa na bea nako na baka puya baka tebebe na makinapo chile ndenzu konga bena eo chapo na kabu chushto waka chia slides in tiako leta mabifu tuleo chapo the next thing kabiongo kobe tuleo chapo yeah. Mule isunga fia chikata bana babo nga baona ikata tuwa kabopa bana babo yeah. Na market nga bana 15 yeah. Eka suba kukuseke lobu shikubachini. If you have got a bad job, we continue to fight green game. Try it, better feel fine. Yeah. Who's the jinga? Tebe na hash papi. Back up ya bazadi. Ukuna masma junkie yeah. Not your juice. Netele ni kwa madampi. No kwa tapona rival. Mba posa muchi danki. Ino ni karia ya wula moflopu. Ninenzu kopa topu. Tabachu takuropu yeah, yeah. Ndekwele kano mbapano ndipa slopu. Nde chinja game kwati ninguwa muodropu yeah. Without money nziri wali nshima. Uwobu nangani mula ilete lo bupina yeah. Pano nshaifinya mukepisha skina. Bifu na John kama nditi nshima yeah. Luin shite tutu chite penetrate. Ni webo mosquito yo fetu waba mulineti. Ski uye subali chite laminate. Soko nadi pabulo ni shula chite urinate. Munefya beats na ichite marinate. Nga naponye mabani yete toma grenade. So ni mice tuku tubika patopu. Paka feka chifubu kaka chite dominate. Nga kanso ni nenji sarisha mabazi. Kupona fya papene no kusarisha mabazi. Dabo jombo no kusarisha magaizi. Kuno na kumasalanga logo ya bavaizo. Meta agri papu pocket cute, walimbo na tina ritemwa pa ma photoshoot yeah. Banzi musoja kwa tini rich cute. Making my mama proud to the second fruit
yeah, yeah.
GRPH5 muli fruit. Watolo nkumbila muli fruit. Kana smoothie ni juicy. Tule pepa na makusha. Shut up, why you from Njebele ni pa mkushi yeah. The truth is setting it up to kanga na pona nshina nukende melon na ipukutia yeah. Emu yanzi ya kule pule sumbo pona imini na pano instopila zunzu shili chipumbo magoni kapumbu nga nari wabola ngantea kuba sumbu lukumbu kukukuba dautomu ninja bamo na kwa state wa kemye grami mchitundu. God bless hundreds niggas subilo niggas mulima ninjas slave 3 hospital niggas yabana 15 F pondo ba mianda brama tran pandola Bazari, chuk. Fresh haircut, pali disino lopa SGC smart movements. Shimwa dogs, blow chains, brownie the second. Taitayo na aja kukomanda, na inapana maninja. Push penta, pani de dede la shining sana ni zimpo. Look clean ni soup de dede la skin. Shan kopapo na chief photo. Brama tran pandola bazari.
Machoche na kulola.
Nukitzite Sembla Demba Eze Soja.
Another G-Shorts Entertainment. The CNC Swag Music
Malatim Kumbi.
CKMusicPromos.com.